mimi nataka nikupe vyote, kwenye dunia hivi vingine si lolote. Mama, 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 basi mimi unielewe, hakuna mimi bila wewe. Ukinizingua wewe, takuwa chizi unielewe. I don't care, wakisema ni malaya.
I don't care,
wakikusema vibaya.
I don't care,
baby mimi.
I don't care, I don't care,
wakisema ni malaya.
I don't care,
wakikusema vibaya.
I don't care,
baby mimi.
I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care.
Apo taringa na finga, kama unaringa ringa, hakuna wakukupinga. Wewe kiboko yao, vyenye uko cool, vyenye uko hambo na mapenzi yako juu. Mie roho juu, what's kind of love.
Asa kipono na kipinda, pinda, pilo na nititi kama kinda, kinda. Mini mekubali, nime shindwa, shindwa. Mahaba ya makika na ya kingayo.
Basi mi unielewe, hakuna mimi.